lwakho
lwakho luyangenkama
lungicoba
mathambo ungicoba mathambo ngiphelela
ungiyengile
ey kayengena
ngisothandweni
ngisothandweni moyo twele
uthando lwakho
uthando
lwakho
luyangenkama
lungicoba mathambo
ngicoba mathambo
Sothandweni
moya
Sothandweni
moya
Uthando lwakho
Nkosu Jesu Uyangekama
Lungicoba mathambo
Ngiphelela
Ungiyengile
Ayengile
Nisothandweni
Nisothandweni Moyo twele
Ngiyalgaqa loluntu moyo ngcwele Aw ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke uyisithandwa somphefumulo wami ngisothandweni moyo ngcwele Aw
ngisothandweni
sothandweni
ngisothandweni
sothandweni baba Sothandweni
Ngisothandweni
Ngisothandweni
Sothandweni
Aw ngiyakuthanda moya Ngiyakuthanda moya ngcwele Ngisothandweni
Mahluleka
Sothandweni moya
Ngisothandweni
Uthando
lwakho
uyangenga ngiyaphonsa ithawula
moyo ngcwele
ngiphele ungiyengile
nayengeka
ngisothandweni moya
ngisothandweni moyo
ngisothandweni
ngisothandweni
I'm in love with you Lord I'm in love with you Lord
Ungilingile
Ngahluleka Sothandweni
Ngisothandweni Ngikunaphakade
Ngisothandweni
Sothandweni
Ngisothandweni Sothandweni moya
Ngisothandweni moya
Ngahluleka
Ngahluleka
Sothandweni moya
Ngisothandweni Ngikunaphakade